Ngibingelela abalimi, nginamukela esiqephini sethu sesibili sengede yangoSeptemba okungumandulo ku-2021. Ikhasi lesithathu osihloko sithi asitshaleni kusanesikhathi. Ibhalwe nguNqobile Nxumalo, umxhumanisi kwezomoba. Ifundeka kanje. Siyazi isimo sisihle njengamanje kuzoba nzima ukuthi abalimi bazihlelele kahle kodwa abangaphela amandla nalesi simo sizodlula. Kanti futhi nabeluleki basakhona ezingcingweni umlimi sengabathinta mhlambe ngokubonisana ezinye zezinto bangazisombulula ngokubambisana. Njengoba sezizophuma ebusika siyazi abalimi sebelungiselela ukutshala kanti abanye kungenzeka bese beqalile ukutshala. Abalimi kumele bahlele ukuze konke kwenziwe ngesikhathi esifanele nangendlela yakhona esemthethweni. Nakho-ke sizokhumbuzisana nje ngezinto ezimbalwa kuyizo kumele silandele uma kutshalwa umoba ukuze konke kwenzeke ngendlela yiyo ekugcineni sizuza. Abalimi baqaphele lokho okubalulwe ngenzansi ngoba ikusasa lamabhizinisi abo umoba lincike kuko. Okokuqala, izinsiza kusebenza. Ngaphambi kokuthi kuqalwe uhlelo lokutshala, umlimi kumele aqikelele ukuthi unabasebenzi abanele ukwenza lo msebenzi kanjalo namathuluzi okubala kuwo ugandaganda, amageje, ocelemba, izigubhu zokufutha, imithi enjengezibulala khula noshibhoshi, izambatho zokuvikela abasebenzi uma benza umsebenzi kanye nokunye okufunekayo uma kutshalwa umoba. Okwesibili, imbewu. Ubuhle bembewu bomqoka kakhulu, umlimi kumele aqikelele ukuthi imbewu azoyitshala iqotho ukuze imunike amahlumela amaningi. Imbewu kumele kube ingahlaselwe izifo engekhondala ngezinyanga, kube futhi ukuthi isanda kuhlahlwa yathunyelwa kumlimi ukuze ayitshale ngokushesha. Ukuze umlimi aqinisekise ukuthi uthenga imbewu eyiyo, angacela kumdayisi wembewu isitifiketi esiqinisekisa ubuqotho bayo esiphuma kwikomiti labezifo nezinambuzane nokukhiqiza kwezinhlobo zomoba. Okwesithathu, ukuvuleka nokujula kolayini. Umlimi kumele azi ukuthi olayini bakhe bazohlukana kangakanani. Lokhu kuncike kakhulu kuhlobo lwenhlabathi kanye nendawo lapho kukhona ipulazi lomlimi. Ezindaweni lapho kunganiselwa khona kuvamise ukusetshenziswa ukuhlukana okuphakathi kuka 1 meter kuya ku 1.2 meter. Ezindaweni lapho kuniselwa khona kuyafika ngisho ku 1.6 meter. Ukujula kwemisele kube okungenani u 10 cm. Okwesine, indlela yokutshala. Faka umanyolo kolayini ukuzotshalwa kubo uma unembewu engamathana yesithupha. Faka ugongolo lodwa. Uma kungamathana ayisishiyagalombili, faka ugongolo lodwa nohafu. Kodwa uma kungamathana ayishumi, faka izingongolo ezimbili. Uma usunqamula izingongolo ezitshaliwe ngobhushu, qikelela ukuthi ushiye amalunga amathathu kuya kwamane kucwezu bese ugcwalisa ubhushu emanzini angamalitha amahlanu anoshibhoshi ongu-500 ml ugwema ukubhebhetheka kwesifo umbasha. Uma sekugqitshwa ebusika, akujuli kuba u-50 ml, kanti ehlobo kujulile kungaba u-100 ml. Kumele abatshalayo baqikelele ukuthi umoba ucindezelwe kahle umhlabathi emva kokugqiba. Akufuthwe izibulala khula ezinqanda ukhula lungakaveli emva kokutshala, bese kuthi emva kwamasonto ayishumi nambili akufakwe umanyolo ngaphezulu. Ukuze abalimi bathole ulwazi oluthe xaxa mayelana nokutshala, ikakhulukazi uma bezobe betshala okokuqala, abathinta beluleki babo bezomoba endaweni bacele izeluleki kanye namabhuku afana naleli elinezithombe eziwumhlahlandlela ekulimeni umoba. Umlimi angakhohlwa ukuzithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngomthelela wokulala komoba. Ngiyabonga.